Bisore bisinga tunonya abantu betwagala oba batwagala. Abamu tetumanyi batwagala, nafe betwagala.
Kids run on the beat.
Abasinga mbagadde nga mmanyi nti bebamu, naye nkizudde ekyokulaba si bebamu. Sikwagala nze basirinje, binkuba ndaba byebingi. Ngeza omukwano mungi mukwafu gulinga bungi. Kyannakooye gwe mukwano gunteeka ku bunkenke, kyasiwuuna be balungi. Bayita mbazanna maaso, sujonda z'amapenzi, kyenfunyemu be bateesi. Bawuza neebanka neewaana kuba nalonda, sikyalina stress. Subika mkulozi, wita na dokita nze wamponye stiria. Zagala kuva wo woli, nkakasa siri mulwali. Sabo kwa chidire kumananga, baswa nye
banji. I'll be your cloud girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll be your cloud girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you.
Yagala ubike ku maaso bw'otyo ng'ofuna mu birooto. Mutima gube mugumu kuba ndaba abasuuza bangi. Basunga n'ebigambo mbondeko mpowodde kwabo. Witanze kya muwendo kyendaba ekisinga mu nsi. Ekyange kyekyo ky'onkugamba w'otali sibaawo. Kimanyi ndi wagge tosigaana n'omukwano kyekyo. Sera kuba fege kubanga gw'onsula ku bwongo. Ebirungi byagalwa ab'enyuma ng'era omaze kukola nnyo. Yala asikuba buli omu njafuba nkole tubeewo. Teweefa ssaabo babuto kye baaliko sibafako. Kutengula mutima kukujja kwekyo kyoliko. Kati nkufudde pata nato wanka wanka
gonina. I'll be your cloud girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll be your cloud girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll cover you.
Love is my drug. You are my drug. With you I'm drunk. Am I? Or am I? Am I high?
Guno sinywedde mwenge sindiki mbubantamidde. Omukwano gwe gulinnye ku bwongo gwe gunkutudde. Leka ne nkuyita mu mbejja nsaba togaana. Olw'obulungi bw'ondaba ng'erinnya liikusaana. Kino nze mmaliridde n'akalango kekubidde. Terikulanga konna hakya mungu ze nkututte. Mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu kozi n'obulwadde. Tabube mugumukkiriza yenze kontulola. Mu bingi bye nnina okukola ekisooka kya kusanyusa. Kubanga sagala ndabe mulinga wennyamidde. Kati mmwe mbalaba amwozo muyaye yefera. Sebo wadde nga kyakuba amapenzi nange ganfuga.